Tanzania na Congo, Kunde boy na rice. Kunde boy, ninatamani siku zirudi nyuma, na niuzuie moyo kukupenda. Binadamu gani huna hata huruma, kisa sina umenacha ukaenda. Kosala moyo wangu kukupenda kwa dhati, nikataka uwe wangu na nikapa sikwaji. Utu na wema wangu eti leo nitaki, iwapi thamani yangu ama sina bati. Chalanga cho, chalanga cho neni tusu. Chalanga cho, chalanga cho neni tusu.
Better sound. Better.